Wansibira mukomera lya lavu mukwano yegwayinza kukunsumulula yegweka weka gwayinza kunsumulula sina mulala bambya yinza kunsumulula mukwano jangu bambi kunsumulule mukwano nyamba bambi kunsumulule kubanga nange kukomera bambi lindimu mukwano nange bambi nzenditya baby mukwano nyambo nsumulule tonjabulira nyambo nsumulule tonjabulira baby Wansibira mukomera lya lavu Wansibira mukomera lya lavu Wansibira mukomera lya lavu Wansibira mukomera lya lavu Sumulula munange sina mulala manye byange Yekwe bambi kwa manye byange Iruda